dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasohoje bakunze ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turibanda ku kibazo cy'amakimbirane n'intambara bibera mu gihugu cya Ethiopia kuva umwaka ushize ni ikiganiro mugezwaho na mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe uri hano I Washington
Tutiba kunzi mukomeje gutega matwi radio ijwi rya America ivugira na Washington DC ndabasoje kandi mbifurije kugira umunsi mwiza Hashize umwaka urenga muri Ethiopia hadutse intambara ihereye muri Tigray kamwe mu turere tugize iki gihugu gaherereye mu majyaruguru Iyi ntambara yatangiye ku itariki ya kane z'ukwezi kwa 11 ubwo Minisitiri w'Intebe Abiy Ahmed wahawe igihembo cy'amahoro kitiriwe Nobel muri 2019 yatanze itegeko ko ingabo za Ethiopia zijya gutesha abarwanyi b'umutwe wa TPLF ubwo bagabaga ibitero ku bigo bya gisirikare bya leta biri muri ako karere ka Tigray Nyuma yaho ibintu byahinduye isura mu buryo bwihuse kandi butari bwiteguwe na leta kuko uyu mutwe w'abarwanyi ba TPLF wahise usa nk'ushoje intambara kuri ubu yamaze no kugera mu tundi duce twinshi tw'igihugu aho banarwana uberekeza mu rwa mukuru Addis Ababa akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro ku isi kimeza ko aho ibintu bigeze ubu bigoye kumenya niba ari icyakorwa ngo ibintu bisubire mu buryo biciye mu biganiro Iki kibazo cy'umutekano muke urangwa muri Ethiopia cyatangiye ryari nabahe bategetse bo muri kaya karere ko mu ihembe rya Afurika bavuga muri iki kibazo iyi ntambara ishobora kugira ingaruka ki mu bihugu byose byo mu karere k'ihembe rya Afurika ibi ni bimwe mu bibazo abatumirwa bacu baza kugerageza gusubiza muri iki kiganiro twabatumiriye Chondo Gervais umunyapolitiki wabaye muri Ethiopia igihe kirekire dutumira kandi na Jean Damascene Hakuzimana umunyamakuru ukurikiranira hafi politiki yo muri Afurika Njubageza iki kiganiro nitwa Tim Harris Shimwe Bahaikaze. Reka mere kuri Chondo wabaye igihe kirekire muri Ethiopia abanze adukire ku mayange gato ku mateka yaho iki kibazo cy'amakimbirane cyaba cyaratangiriye.
Tim urakoze cyane. Icyo kibazo cya leta ya Ethiopia ni cy'abatigirinya ni kibazo ku mateka ya Ethiopia. Ndashaka kuvuga ko igihe cy'ubwami umwami w'abami Haile Selassie ya Kilimanjaro icyo gihe uko bene muri na Mengistu aya Maria noneho muri iyo periode hatangira ubwicanyi budasanzwe bwabaga mu mujyi wa Isabeba ukabyikasanga ibirango hirya no hino ubwo rero hari ukuntu umuntu wari isuti yuriya witwaga Mirete Zenawi nawe yavuye muri ibi ngibyo Mirete Zenawi akaba akomoka muri Tigre ahita asubiranye gutangiza intambara yo kugira ngo batake nabo ubwo kwandika ariko ubwo ngubwo akajya gutangiza iyo ntambara hasanzwe hari n'indi ntambara iri hagati ya Eritrea na guverinoma nyine ya Ethiopia bo bashaka independence uretse mbese n'indi ntambara yari yatangiye muri 1962 noneho ubwo bari bari ari bo muri Tigray bagiye gushaka guhirika ubutegetsi baza kugira aho bifatanya n'abo muri Tigray bakifatanya kubera iki kubera ko burya uriya perezida wa Eritrea Witsa Saferoki aba mubyara wa Nairobi kimwe na nabyo ndabantu batakunda kumenya nuko buriya ururimi ruvuga rwagwa cyane muri Eritrea ni Tigrinya ni ukuvuga ikirimi cyo muri Tigray ntabwo bafite ururimi rwabo bwihariye ururimi rukomeye ni Tigrinya wenda akaza n'icyarabu ubwo rero mu kurwana bose barwanya guverinoma ya Mengistu Haile Mariam baje kugira kumvikana barafatanya baza guhirika ubwo butegetsi bwa Mengistu barahunga ava muri Ethiopia kubera ko barimo n'abavandimwe bakomeza gufatanya ubutegetsi burakomera kuko bari bumvikanye ko nibamara gufata Addis Ababa iyo independence ya Eritrea bazayihabwa nta kandi ibyo rero kuko byarakozwe Mengistu ubutegetsi bwe bwahinduye muri 1991 hanyuma Eritrea itangira gukora nk'igihugu kigenga ariko bagomba gusaba kamarampaka yabaye muri 1993 hanyuma ku majwi menshi nibwo abo ba Eritrea babonye ubwigenge ni gutyo periode yaje gutangira imbarutso ikaba amatora yagomba kubaho mu rwego rw'igihugu cyose n'intara zose ariko ubutegetsi bwa abaminisitiri b'intebe baravuga ati turi muri covid ntishoboka tuzarinda ko amatora nako covid igabanuka amatora akabona kuba abandi batera imbere baragenda bariturira ndavuga bo muri kiga basuzuguje ngibyo bya leta yaditsabwe umujinya urazamuka gutyo nibwo batangiye ndetse n'imbarutso yo kugira ngo intambara itangire hagati yabo bamwe bavuga bati muradusuzugura abandi bati turigenga dufite utonomiye ntabwo dushobora kuba mwabuza kumwatuza kugira ngo tuzabyarire dusanzwe ngayo nguko nuko ku Rwanda rero natangiye mbabwira ko tuje na eritereya bafatanyije guhereza ubutegetsi bw'abamengisitu baza gushwana ari abavandimwe bakojeje inkwi z'ubundi eritereya iragenda ijya kurwana ku ruhande rwa guverinoma ya gitabera bose bafatanyirije kuri ibingibi bya tigre nabyo ni bituma bapfundike intambara abaturage nibo bazigwamo n'ibyandi bakubwira ngo iyo ndongo zirwanye ibyatsi n'ibyo binababarira abaturage bicwa n'inzara abandi barafunga abandi barapfa bakamusatu b'amasasu ndetse hakaba n'abandi byo kujya gukora abantu ubwoko bwabo kandi ibyo byose bikaba ku mpande zose ngiyo muri make intandaro yabyo y'abantu bahoze buzuye bafatanyije y'abantu baje bagashwana y'abantu ubutegetsi bwashyizwe ugasanga bumvikana n'abo ngabo bandi bahoze bashwanye biba bikomeje aho ngaho ubu rero ikintu kirimo gikomeye nk'uko nanone nk'abo muri kigali bafatanyije n'indi miti n'imitwe y'abarwanyi n'ikintu cyitwa oere ni ukuvuga ni front de liberation de l'homo kandi ari nabwo bwoko buriya minisitiri w'intebe akomokamo ndetse nabwo nababwiraga ko ari bwo bunini bana ari bwo nyamwinshi niba ariko nta tugerageje n'andi moko aba hari kuri
urakoze cyondo kuri iyi ncamake y'amateka uduhaye uvuze ko Meles Zenawi wigeze kuba minisitiri w'intebe wa Ethiopia akomoka muri Tigray kandi ari na mubyara wa perezida Isaias Afwerki perezida wa Eritrea ndetse banafatanije kurwanya ubutegetsi bwa Addis Ababa icyo gihe bwari buyobowe na Mengistu Mariam hari amasezerano azwi aba bategetsi bombi baba barashyizeho umukono y'ubufatanye
batisabeba kandi aribo baturuka muri Tigre yaba uko kugira ngo bigaragare ko ntawe uzaza kubatera cyangwa se ngo bahutaze babonekira imbunda nyinshi zishoboka zose imbunda zikomakomeye bazisunikira muri Eritrea nka garanti yo kugira ngo hatazagira ubatera hagati aho ngaho ndetse bagiye gushyiraho no constitution cyangwa itegeko nshinga rya Ethiopia bazanamo n'ingingo ivuga ko n'ibintana n'izindi ntara n'andi mbaho moko ashobora kuba yakwigenga ko ashobora moko yo muri Ethiopia kuko burya ni menshi ngo bakubwira abo bita amahara bakakubwira aba urumo nibo benshi cyane kurusha abandi bose bakakubwira dezafare bakakubwira abo batigre n'ibindi byose
cyondo reka twibutse abumva ijwi rya Amerika ko Tigreya ari akarere kamwe ko ka Ethiopia gaherereye mu majyaruguru ari naho iyi ntambara turi kuganiraho yatangiriye umwaka ushize mu kwezi kwa 11 twumvise amateka ariko nagira ngo ahangaha nkubaze Tigreya ikura ubushobozi hehe ku buryo ishobora guhangayikisha leta kano kagene
iyo regime yo muri Tigre iyo wowe n'abantu bakomoka muri Tigre bava muri cya kintu cyitwaga Rukon de Liberation de Tigre yabyibona imfashanyo zose izibonye nk'icya kabiri cyangwa birenze ikagenda ijya guteza imbere intara ya Tigray ari uguteza imbere iterambere rye risanzwe ari no gushyiraho igisirikare gikomeye nimara gutyo bagenda babikora gutyo noneho rero hakaba hari akantu k'akarondorondo kitwa umujyi witwa Badme Eritrea ikavuga ati ni uwacu Tigray kuko ari bo ifatanye na Tigray nabo bakavuga bati ni uwacu bimwe ibyo bintu nagiraga dukore nko guterana ububyara bigitangira bakagira gutya bakabita ko ari ba agame mundi naho teritwari wa gutiminaninani niho gatoya ijya kwigira aho ngaho Tigre ariko iyo bavuga ngo ni ba agame babaga ni nko kubasuzugura kubabwira ko ntacyo bamaze bati mukatwika turashaka ba agame kandi twarafasha ditabeba bati namwe iyo tutayibafasha ntabwo mwari kubasha kubafata batangira gusaba n'ibyo gutera mu byara no guterana amagambo umunsi umwe iyo Eritre iza gushoboka muri ntara ya Tigre ijya kubohozwa mu mujyi wa Badme rurambikana zinakubwira abantu bari abavandimwe baba bandi bateye ubwoba abantu barapfa ndetse hazamo abantu baza kubahuza ari umuryango w'ubumwe bwa Afurika ari umuryango w'abibumbye ndetse haje no kuzamo icyo gihe hazimo u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga nabo bahe ntagahunda yo kugira ngo bagarure amahoro yabo ariko bayiza no gusanga abanyitigire ntabwo bashaka
aho urangirije niho nakomoje ho kare nkubaza niba hari amasezerano abatigreya bagiranye na Eritrea y'ubufatanye none byarangiye ari bo basubiranyemo
ubwo rero intambara yarakomeje biza kugira ngo babijyana muri arbitrage nakuvuga kujya kubashaka muri Nigeria byarangiye kugira ngo baze kureba uburyo bahunga muri ibyo barimo byo kubunga ndikana aho bidafashe bakabyemera ubundi ntibabyemere ariko ntibizajye mu bikorwa n'ibintu byakozwe n'ubundi ntambara byaje atangiye muri mu kimwe magana cyenda mirongo irindwi na cyenda n'umunani ibyo byo kugira ngo babone igisubizo kuri iyo ntambara bidafunguza muri bibiri na kabiri gutyo ariko barangwa kubishyira mu bikorwa ubu rero Meles Zenawi arapfuye abamusimbuye ntabwo barangije icyo kibazo ejo bundi ahangaha muri bibiri na cumi n'umunani uyu muminisitiri w'intebe uriho Abiy Ahmed nibwo yageze aho ngaho ati tugiye kwemera uko ubwo rubanza rwaciwe muri bibiri na kabiri hanyuma ntibirangire turi ko twazana amahoro bazana amahoro ndetse abantu bati bivugwa ngo agiye asumara niyo kaniyo kapitali ya abonanye na Ashuruki perezida wabo kuva bafata ubwigenge bemeranya ko bagiye kubishyira mu bikorwa ndetse n'umubano wabo wo mu rwego rwa diplomati barawusukura nawe akagusura Ethiopia nibwo ndetse n'uwo muvuye mu Prime Minister wa bibiri na cumi n'icyenda yarwanye igihembo cya Prix Nobel y'amahoro ubwo rero abantu bakagira ngo birahagaze ariko noneho kubera impamvu zabo interineti nari mvuga ngo ni mu gihugu aho ngaho muri Ethiopia muri imyaka yose kuva muri mirongo cyenda na rimwe iyo ntara ya Tigray niyo yari kwibeshya nibyo nakubwira ko nari iterambere yari ibya gisirikare ari iki byose bya byinshi bari bafite aho bajya kubasha kwiri noneho undi mu premier ministre warasimbuye nyine Meles Zenawi yakuyeho bashyizeho uyu nguyu Abiy Ahmed basa naho nabo bagiye kurisha n'abandi cyangwa se batangiye gusa n'abirengagiza
ekana nonge kuri Jean Damascene Firose ntabwo nakwibagiwe nifuje ko Tondo abanza gusobanura neza abatwumva uko iki kibazo cyatangiye wumvise amateka yaho byatangiriye izi ntambara zo muri Ethiopia nawe urazikurikirana nk'umunyamakuru iyo ureba ingaruka zishobora kuva muri iyi ntambara ubona zidashobora kurenga imbibi za Ethiopia zikaba zagira kure muri kaba karere k'ihembe rya Afurika niba se bishoboka ubona zakwirindwa gute ngo akarere kose katazafatwa
urakoze cyane iyi ntambara nk'uko Tondo yabitanze mu mateka ni ntambara ishobora kuba mbi cyane ku karere kubera ko Ethiopia yirebye mu rusobe rw'ibihugu aho yari yicaye hagati y'ibihugu usanga aricyo gihugu cyari gifite umutekano wavuga ko uhamye muri iyi myaka itatu icumi gusubira icumi ishize cumi n'itanu irahera mu majyaruguru igana mu majyepfo dufite abatiguye mu majyaruguru bari kumanuka abaromo abafara bari gufatanya bagana mu murwa mukuru Addis Abeba noneho nk'uko Tondo yari abivuze mu mateka urumva ni igihugu n'ubundi cyagiye gifatanya na kigenzi cyacyo Eritrea mu kurwana no kurwanya ubutegetsi bw'igitugu bwari buriho ubigereranyije rero no kwa ngo Eritrea nta mahoro ifite cyane ko iregwa nayo ikiganza muri iyi ntambara nta wuza aho bisabishyira niba Tigray bagiye gufata igihugu mu gihe bagifata umva Eritrea byaba byongeye gusubira kuri nabwo dufite Egypt mu ruhande rugana ku nyanja Egypt imeze nk'aho ari yo itambikizana ibintu muri Ethiopia iyo nayo ubwayo ntabwo iri kohereza ku rundi ruhande niba ari ubucuruzi ari imibanire ntabwo biri kugora hari isoko rijya ku rundi ruhande rwegereye inyanja na rwo mu burasirazuba iyo ubwayo isanzwe ari isobanuro ry'imitwe y'iterabwoba kandi Ethiopia yajyaga ifasha mu kurwanya iterabwoba riri kubera muri Somalia kuko ifite igisirikare gishoboye kandi cyari gifite imbaraga ngo birumvikana ko nayo irwongere ku ikijyanye n'iterabwoba kiwuzamuke ku rwego ruhambaye ngira ngo nabyo bihangayikishije Amerika cyane cyane nkurikije ibyo ngenda mbona dusigaranye Kenya mu majyepfo Kenya nayo iri bwakire impunzi nyinshi mu gihe intambara yakomeza ikaba yagera mu murwa mukuru Addis Abeba ndetse tukagira Sudan kurundi ruhande na Sudan y'Amajyepfo izubwazo nazo ziri mu bibazo muri iyi minsi kuko ngo kubura igihugu nka Ethiopia kukiburamo amahoro bisobanuye ko kari agace kari mu ntara kadatuje kari mu bivurunga.
Jean Damascene ndagushimiye cyondo ndibaza ko nawe ushobora kubona muri buno buryo nkuko Jean Damascene abisobanuye ko iyi ntambara ishobora kuzagira ingaruka mu karere kose k'ihembe rya Afurika ariko noneho reka ngaruke gato ku buryo wari wakomojeho mukanya aho wavuze ko Abiy Ahmed minisitiri w'intebe wa Ethiopia yahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel uyu munsi kuba ari gukangurira abasivile kujya ku rugamba ntabwo ibi bishobora gufatwa nk'ibyaha byo mu ntambara
mbere kuri ibyo mugenzi wacu yaramaze kuba Jean Damascene nabanza mbibutsa nyine ko buriya bagende leta yibonye ubwigenge igihugu cya Ethiopia cyabaye igihugu kidakora ku nyanja kuko bari bafite icyambu cya Massawa n'icya Sabu ibyo byose byagiye kubera ibitse noneho ni bwo nyine kuko arabisobanuye byagiye byagukira Djibouti no muri Somalia no muri Libya na Sudan ndetse na za Kenya. Kenya yavuze ko bagomba guhagarika imirwano yo hejuru ku ruhande rwa Ethiopia na Somalia nayo hagati aho ngaho hari amakuru yavuga ko bohereje yo nabo imitwe y'abarwanyi bajya gukorera imyitozo ku ruhango muri Eritrea ariko mu by'ukuri yari kugira ngo afashe leta ya Ethiopia. Sudani nayo ifite ibyo bibazo nabo bagiye bakozanyaho abambuka imipaka bajya bakurikiranye ababihisheyo baba muri Eritrea cyangwa se muri Tigray nabo icyo gice kibazo kirahari ibyo nagize tumwe kugira ngo ashimangire ibyo yari amaze kuvuga. Ikindi rero gikomeye murimo kuvuga ni ibyo byakira gihembo cy'amahoro gihembo Nobel cy'amahoro abantu baravuga bati ariko si ibindi bikigo ibyo ntabwo byari ko byabaye konyine muribuka ko na hano muri Amerika igihe bagiha Obama agakurikiraho ziriya ntambara muratirakuvuga hagati nabwo abantu basigaye bibasigaye bazikira cyangwa se bakavuga n'ibindi nawe bakavuga ati se buriya ni igihembo cy'intambara cyangwa n'icy'amahoro nabyo ni ikibazo gikomeye ariko nawe birumvikana niba nk'umuntu iyo gitewe ngira ngo nibyo ubanza kuba ushyira imbere ntabwo wavuga ngo uripfumba cyangwa ureke ngo kugira ngo abantu batazapfa nabyo ni ikibazo bashobora kuzamurika ibyaha by'intambara bashobora kuzabara ingufu byo birahari byagiye bigaragara ko indege zabo zigenda zigahonda isasa aha n'aha bitavanguye abasivile bitavanguye n'abasirikare ibyo kandi bikaba biri ku mpande zombi ariko igikomeye gihe ni igikorwa cy'impangayikishije ni uko nabo bakabashije kuba babafasha gukemura ibyo bibazo twagira icyo bakora nababwiraga buri mu gihe cyo kuba bamenya igituje gihari kereruhura bari bafite umuryango w'ubumwe bwa Afurika uyuwa icyicaro cyayo kibahariye niyo twita muri kapitali ya Afurika iyo mirambo yabagira ngaho mu gitondo amanywa bakabyuka ugasanga abantu bapfuye ariko ntihagire uza kumanika urutoki ngo abwire ati guverinoma nyamuneka ceceka.
Ku bijyanye n'igihembo cy'amahoro ntabwo yakirebera agomba afite urugamba agomba kurwana simpamya ko aricyo cyabanza mbere yo kurengera leta ariko ikindi nongeraho bigaragara ko ari we washoye igice kinini cyo gutangiza iyi ntambara iyo urebye uburyo yatangira ukibaza impamvu ari we uburyo yahisemo aho noneho kurengera cya gikombe mu gihe yari agifite uburyo bwo kugira ngo atangize intambara aho ngaho ngira ngo niho umuntu yakomeza no kureba nanone
ibyo muvuga ni byo pardonne kureka wenda na Damascene akomeza kwivugisha aho ndashaka kukambabarire ibyo uvuga ni byo intambara mu gihe igitangirira ntumenye igihagarare urahaguruka kuvuga mu gihe ukubita umuntu umwana umunyafu ukabona wagira hariya akagutera amabuye ari imirenge itse wagiye wumva n'abantu bica abacu na biriya rero ni ko wabivuga uravuga ati ngiye mbacanye mbacikishe mbacikishije agiye kubona bimubyaye amaze ku isoko.
Ubwo niba numva neza ibyo mushaka kuvuga ntabwo Abiy Ahmed yari azi ko ibintu bizagera aho bigeze ubu ngubu
ntabwo yari azi ko yabitekerezaho yari azi ko ibintu bizagera kuba ku munsi umwe hanyuma bikagera ari ibintu nabo baragenda barafungana abantu bamenyere mu Rwanda intambara basa naho babiranze bagenda bigira mu bigunda barangije bapfumuka bamaze kwiruganiza
utarajya kure reka wenda mpite nkubaza ikibazo gishamikiye kuri icyo niba bibaho ko umuntu wigeze guhabwa igihembo nk'iki cyo kuri uru rwego ashobora kucyamburwa urabona Abiy Ahmed yaba afite amahirwe angana iki yo kukigumana
kujya kukimwambura ni ibintu byabamuza urugendo rurerure ntabwo ntekereza ko abantu barakimwambura ariko cyangwa se ubundi nabyo ni ibintu abantu bagomba kugira gutekereza nicyo nari nshatse kuvuga ni uko kuvuga ngo umuntu w'umunyamaguru kigaragara ko ntayo kandi nanone nkasubiramo nk'uko niho nari mbereye imvuga y'uko ntabwo igihugu cyaba cyatewe hanyuma kugira ngo hahagarikire aho ngaho ntabwo ari ishyira ngo bipfumbate ni ngombwa ko nabo bashaka ikindi gisubizo ntibabwire bati turerekera ngo turerekera kuko niba batarwana abandi barakubakira byitabira
Jean Damascene Filose, kino kibazo abantu barimo baragikurikiranira hafi harimo Olusegun Obasanjo wigeze kuba perezida wa Nigeria ari kumwe n'intumwa ya America Geoffrey Feltman barimo basa nkaho bifuza cyangwa se bashaka guhuza impande zombi babikishije mu biganiro ukurikije uko ikibazo kimeze ukurikije aho kimaze kugera umuvuduko izingabo za TPLF ziriho zisatira mu rwa mukuru urabona abagabo hari kibazageraho
bashobora kukigeraho cyangwa niba kigereho ariko icyo mbona nuko TPLF Tigray bayoboye urugamba aho bigeze kuko urabona ko ari bafite imbaraga zishobora gutuma habaho negotiation cyangwa bijyanye no kuganira niba byemera bizaba ariko kugeza uyu munsi urabona ko ariho barimo muri privacy cyangwa ntebiyobozi kuko inyeshyamba ziba ari inyeshyamba ubuyobozi buba ubuyobozi akenshi usanga ubuyobozi buvugwa kurusha n'inyeshyamba n'ibyo ubuyobozi bukora bigaragara cyangwa bivugwa cyane kurusha ibyo inyeshyamba zakoze ushobora kubwira ati ubuyobozi ati nimuhagarike ariko inyeshyamba zo zigakomeza zikaza biragaragara ko ziyoboye zishobora kuba arizo ntandaro yuko hazabaho ibiganiro zibyemye nkaba ntekereza ko Amerika ndetse n'uriya uhagarariye ubumwe bwa Afurika nibakomeza kuganira n'impande zombi bashobora kugera ku mwanzuro kuganira hagati ya biriya bice byose hanyuma bakagabana ubutegetsi mbona aricyo cyonyine gishobora guhosha biriya bice
Tondo nawe niko ubibona
nagiye mbona intambara nyinshi zibamo ari muri Afurika ari n'ahandi iyo abantu bamaze kurakaranya bakageza hariya niyo bazimbira none ahangaha mu buryo bwo kugira ngo basubire inyuma bagende bitunganye hazabe umunsi udatinze ari we utanga amahoro kuri gahunda ze yatekereje barabikora bavuge ngo nibahagarare bagire gute ariko niyo bahagarara uko mbona hariya hatavuye mutsinze bizaba ari ibyanyirarureshwa bizaba ari ibyanyirarureshwa kuko umujinya uri hejuru abandi baramonamo amahirwe kugira ngo basubitse buriya gutegeka abandi bakagira amahirwe yo kugira ngo babonamo amahirwe yo kugira ngo bacirikishe abanyatigari babacirikishije ku buryo rero amahirwe yuko hazavamo ibiganiro by'amahoro kandi abantu bakabyubahiriza ntabwo ari 50% ntabwo biringaniye bazabyemera basubire inyuma bajye kugenda bisuganye
turi gusatira umusozo w'ikiganiro reka mbabaze ikibazo kituganisha ku musozo nyine w'ikiganiro mu bihe nk'ibi by'intambara abaturage baba bashaka kumva abakuru b'ibihugu cyangwa se za guverinoma bababwira amagambo yo kubahumuriza ejo bundi Abiy Ahmed aherutse gutangaza ko igihugu kiri mu bihe bidasanzwe umuturage wumva ibi ntabwo yumva ko inzira isigaye yonyine yo kugira ngo abone amahoro ari uguhunga mu gihe ku rundi ruhande kwaba ari nko gutiza umurindi hadoi cyangwa se umwanzi bahanganye reka mpere ku ijanda masende nawe kurakurikira
iki kibazo kinagora yewe biragoye ko wanavuga ngo Ethiopia kurwana n'abantu kuko abatigureye nawe na Ethiopia abarumo na Ethiopia abafarani Ethiopia n'abandi n'utundi tugurupe bishyize hamwe ejo bundi bagakora urunana urunani ushobora kubivuga uti Ethiopia irwana n'abantu ariko ugasanga ubu uri kubwira muri Adisa ni mukuru urimo kuri urwo rugamba ruguriyo mbwiyo mu myesamu kuvuga ngo leta iri kurwana n'abantu biragoye kuko n'abantu bayo ni nta bavandimwe bafite bene wabo Addis Ababa abatigureyo bari mu nzego hari abari mu nzego donc ni nabo ba Oromo noneho Oromo yo ni n'ubwoko bwa Ministry Abi sanova ngo ni intambara y'abavandimwe n'igorera ni intambara y'abantu basangiye igihugu basangiye icyo kivandimwe aho rero ntekereza ko disikuru nk'iriya nyine nk'umuyobozi aba agomba kuyivuga akavuga ko ibihe bikomeye kandi kuko biba bikomeye burya ariko nanone abaturage baba banabimenye mbere burya kuko baba baraganira bazobigana barahamagarana bazobigana bikaba rero mu gihe byinshi hari uko yitwara ariko icyo yavuga cyose aragomba nyine kurarika abantu kugira ngo arengere ubutegetsi bwe arengere ubuyobozi bwe yerekane ko nawe hari
ikintu sinzi niba Tondo nawe hari ubundi buryo ashobora kuba abibonamo Tondo ijambo ni ryawe
urakoze nanone Timo biriya arimo gukora nibyo n'undi wese ufite ubutegetsi cyangwa se n'u Rwanda yagakoze abashaka kugira ngo abantu bumve ko arimo arengera igihugu cyabo kuko niba harimo liberation le produit de liberation ya urumo ari bwo kokomokamo harimo bamwe baturiye yare bivije ntacyo yatumarije harimo nabandi bavuga bati abandi babanga mwabo buri wese rero abashaka kugira ngo agire reservoir no kuvuga ahantu ashaka kubana abashyigikije ntambara haba mu barwanyi haba no mu ngufu zo nashaka kuvuga none amikoro ni ngombwa rero ko ababwira ati nashyize igishobora kuba kibi nanone rero muri ibyo ngibyo wabikoze nuko hashobora kubamo ubwicanyi hagati y'amoko atandukanye n'ubwoko bwabo hagati aho ngaho ugasanga abarumo babigisha abarumo ukabyuka mu gitondo turiya ni ukwambira neza we akavuga ati niwe muri we nicyo kintu kibi kirimo kijya guhura n'ibindi byakubwiraga ushaka amasengesho nta yindi rangati yakoresha ntabwo yavuga ati muzajye kugenda mubahe amapipi muzagende mujye kubaha no nibyo nakubwiraga nanone nahereyeho ko buri wese ashaka kugira ngo azagende atsinde kandi uwawe wamutse uwatsinze amutsinze ubuhenu ahavane isomo bamucishije umunsi umunyakuki
intambara iriya ntambara ntabwo ari nziza kuri Ethiopia ntabwo ari nziza ku gihugu nka kiriya twafataga nka modele mu majyambere mu bikorwa remezo mu gutera imbere mwese mwaciye ikibuga cya Disabeba wabonaga rwose ari igihugu gitekanye gituje cy'intangarugero ubukungu bukura noneho rero kuzana intambara hagati y'amoko icyo bisiga n'icyo bivuze urumva ko ntabwo bizagira ingaruka nziza icyiza ni uko habaho ayo masezerano bakaba bahagarika bakagabana ubutegetsi niba ari byo bashaka ariko abaturage ntibahagendere n'izo nzangano ntibazigize hagati y'amoko nibyo byiza muri kariya gace
cyondo nawe dusoreza ikiganiro niba hari icyo wumva ntakubajije ariko washaka kuvuga mu magambo makeya
ya urakoze ni biriya bintu byose bituruka ku gitugu nacyo kirimo kuva Meretse Zenawi afashe ubutegetsi nawe icyo gitugu cyari gihari icyo kintu cyo kwikanyiza cyari gihari cyo kujya mu bintu byose byemewe muri kimwe n'abandi bose iyo bibone hasi bikikijwe nk'uko iterambere rirahari harimo gahunda y'intuza rwose batwaye nka gisirikare bagatera imbere ugasanga ibintu biragaragara uko upfuye bakaba bamukunze ugize gutyo bikaba byagenze gutyo ubwabyo ni ikibazo gikomeye n'undi uzajyaho rero niko bizamira kuko iryo terambere riragaragara ryari rihari njyewe nahageze muri za 88 n'umunani irangira yari imeze abantu bari bakiriye bameze nabi bakiriye bakiriye kubwira rero abantu bagize aho bavugutse imbere bigiye kimeze neza abantu barashima none cyose bigiye kuba umuyonga kuko babashyize kuri pamu ntibagende birukanka batabanje kubyumvikanaho n'ejo bundi no kugira ngo bariya bafate ubutegetsi batangire kujya gukosora abo babakandamije nabyo ni impamvu ziri ngibyo by'abantu bakubwira bati murashaka demokarasi murashaka icyizere murashaka igitugu kigira aho ngaho kikazana amabi nkari ibintu byose byo kugira ngo bishyire nk'ibyo bamaze kwimenyereza murimo kuvuga ati turashaka imishyikirano aho kugira ngo bashyikirane bakavuga ati ndakoresha ingufu za gisirikare ni ikibazo rero gikomeye biradindiza abo baturage inzara zo muri Ethiopia zari zimaze kugabanuka kandi mwibuke buriya kiriya gihugu nicyo cya kabiri muri Afurika gifite abaturage benshi nubwo haguyeho Eritrea gifite abaturage bose ni cya kabiri nyuma ya Nigeria mukagenda rero none ejo mwari mumaze kugeraho bigasenyuka kubera iki kubera ubwo busumbane bwaje buhaba buba aho ngaho n'uje kuza kwajya kubukosora akabukosora akoresheje ingufu n'abandi barwatse izindi ni ikibazo rero gikomeye birababaje
John de Jarive umunyapolitiki wabaye muri Ethiopia nawe Jean Damascene Philos ndabashimiye cyane ku mwanya mwahaye ijwi ry'Amerika inshuti rero bakunzi b'ijwi ry'Amerika ivugira hano Washington DC ikiganiro twari twabateguriye ku kibazo cy'intambara yo muri Ethiopia n'aha gihumurije mwagiteguriye kandi mukigezwaho nanjye Tim Harris Shimwe ugire umunsi mwiza nakagaruka
turamushimiye mugenzi wacu Tim Harris Ishimwe n'abatumire baganiye uyu munsi ku kibazo cy'intambara n'amakimbirane akomeje kuvugwa mu gihugu cya Ethiopia kuva umwaka ushize kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi nongeye kubifuriza ubuzima bwiza n'amahirwe mu miryango yanyu murakaraba.